Nkwasɛm brani onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwasɛm mo mmɔden asɛ wɔbɛfrɛ obi bi a wɔbɛn no wɔase wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ aduru frɛ wo yere frɛ wo nua frɛ wo kunu frɛ wo ba na ɛne wɔntie nkwasɛm nea ɔnim awurade no nim sɛ nyankopɔn asɛm mmara na ɛwieeɛ no na wɔfa kristo sɛ ne kra gye nkwa deɛ wɔfa kristo ne kra gye nkwa no nso awurade ɛserɛ sɛ ɔmoa no na nkronkron hyɛ ne ma na ɔntumi nyina pintin kɔsi yɛn nyinaa sɛ kristo pie a ɛmu biara anyɛ ɔyera ba ɛmsomfo akwahefo na ɛde asɛm yi brɛ mu ɛfiri life word media ministry ɛhɔ a wopɛ sɛ wohwɛ akyiri kwan a www.lifeword.org wobɛnya nkwasɛm ɛwɔ hɔ ɛne deɛ mɛsrɛ sɛ wobɛsi trase na yɛabɔ mpae adomfo mmɔborɔhufo akwannya wode ama yɛn sɛ yɛntie w'asɛm bi ɛni ne yɛ adwene ani wɔ w'asɛm mu ɛnti w'asɛm ase ne ɛtuma no mmɔ sɛ wopie a ne wakɔa ade biara meka sɛ mu biara anyɛ ɔyera ba ɛne wase nade susuo den mu ɛna bɛbɔ mpae amen onua yɛwɔ so ɛno ɛkyɛ nnoɔma nsia a kyerɛsɛm no ka sɛ awurade akyi neɛ dɔtɔ sonsono no ne ɔtan awurade tan nnoɔma nsia ɛdɔ sonsono no deɛ ɛyɛ n'akyiwadeɛ a awurade sɛ ɔmpɛ koraa sɛ yɛn yɛ kristoni sɛ wonyɛ kristoni wobɛbu saa ɔbra no ɛtia ɔyɔnko saa asɛm wei yɛhunu wɔ mabusɛm ɛti nsia Proverbs chapter 6 ɛyɛ ne yi mu edunsia ɛkɔsi edunkunu ɛso ɛne akyerɛsɛm no ka sɛ adeɛ nsia yi ɛna awurade ɛtan ane na adeɛ nson no ɛyɛ ne kra akyiwadeɛ deɛ ɛtɔ so ebio so ɔsi ɛni a ɛtra ntɔn atorɔ tɛkrama ɛne nsa a ɛhwie mogya a ɛdi bim gu akoma a adwene musuo adwene akoma a adwene musuo adwene ɛna ɛnan a ɛyɛhare tu mmirika kɔ bɔne mu na adansekurumufoɔ a ɔhunu atorɔsɛm ne deɛ a ɔhyɛ anuanom ntam takra wɔ gyam Bible no ɛka no pefee sɛ awurade akyi saa nnoɔma no awurade ɛmpɛ saa nnoɔma no ɛkoraa ɛne nti me nua wotie me sɛ awurade mpɛ a na dɛn ɛna me ne mmienu yɛbɛyɛ sɛ yɛbɛtwe yɛn ho ɛfiri saa nnoɔma no yɛdi kan a me ne wo ɛkyɛ ɛsɛ mɛpotɔ kakra na masan kyerɛ mu ɔsɛ be mindful of your words ɛsɛ yɛhwɛ ɛsɛm a bɛfiri yɛn no mu aba sɛ yɛhwɛ no yie yɛn no mu asɛm no ɛwɔ tumi a ɛpagya adeɛ ɛsan so ɛtwe saa ade korɔ no ɛba fam ɛtwa sɛ yɛhwɛ enum asɛm yi enum kasa na asɛm biara a bɛfiri enum abɛbra ɛsɛ yɛdwene ho ne mmom no nka mɛkamfo ama sɛ debia ma asɛm papa mfiri w'anum mmra ne ahummɔborɔ asɛm mfiri w'anum mmra saa nnoɔma no nam ne mmienu ɛsɛ yɛdwene ho sɛ yɛhwɛ yɛkasa no yi bɔni bɛsɛ sɛ we shouldn't talk anyhow ɛsifa sa yɛwɔ ano nti ne yɛ sɛ asɛm biara na ɛsɛ yɛka asɛm bi hwɛma bi wɔ hɔ a ɛsɛ owura ano ɛnyɛ wo ɛna ani atirɛ ani ntɔn dodo ɛne nti no ɛsɛ yɛhwɛ yɛn yɛkasa yɛka no yie yɛtumi de owie ne de ba Our words have the power to build up or tear down. tumidi adie sii na anu ya nso etimi ede enoma ba fom se ede how na atitie de ba asi avoid gossip kwa sa any pape mu gossip and slander sadia no on adi or how any was say ye ediba enipantem tadam di ka kan se mutiem nsem ni bia saware o wonsam na de ba ko a o ye ye ebro nyakopon bo onipa o boy na adam boy na if na okohwe edin trum on bible si enwre biara o nyakopon sane na ono wo bobon komo no ba wonsam hun se sab anyankofo wo yi tena wa ye dwuma de a ande oni bebi ejina to ofa kwanye biso brana adam so no wahin o akoda o obi aya so yedu ho jawo na ya bo se so ba so mebo a na akoda jawo re the bible see ho no na wo bunsam bo wura mo se ah kwan beda ho obi sa so den na koso ho brofu ta kasa so what's going on the nya bi sa so what is going on na wo fra se kansem ya se ehwe ya no kasa yi. Be mindful of our words. It's true. Na koko sa gossip. Any pape musem. A tro. A de o how near ti tiye. A de ba. Also, Yankupo si. Yen di bi biya wibi ya twidi ya sakana mo di ya wibi ya. Asi da di ya sabakano. Uwu na bede. Yubu. But I'm so Debbie that therefore anti a yen on intino. See Debbie, no momono. Da muddy muddy sa a drabino, menin ne bed a betty and namuno yang crupoy. Ah, oh, the senior yango papa was on yango boy. Oh, and eh, let me send him pama on your baby piano. Be cracker say, Nami, anyhow. Kuponi ho ase kusua body mu hwehwe mu nti na wo hane bo ana de bia meti sa azam se wo hane bo ede na obasa se wesu nya mfa ye boni cheye safo ina ye edwin sa no nya mfa ye boni cheye na onjie safo no enji o nyankuponi nti wode wode ntutuye ni papa mu ebiba which will be called how many at the team of Buffan Adam for no Wakasan Yam Sam Achiano Money Paras Sano, or seeing Yammy Town, Yammy Town, Uncle Bobo Hini, Rabo Sikini, Tay P. Only Yammy Tim Po, Nino Peso Yeno, and Oye. Would to me answer Sadia when Yam Krupo Waka Fahun. Among the Waka Fahunu by the Eddie, a baboon. But when you have for Bible quotations, but we say a brown young book called Catcher, a as I said, Cocoa Catcher, or Henry say, see in a better room, or say, or dine any extra fish look as I already. Or some Cocana man, yes, or Henry is a care. Won't I be woo now, Yara will own tow, and I shall fear some man's ye. Do I hear and say, Sans or noon, young coupon won't get down, dear Pantino. Bible say or done any chira face you can say oh already kai. Now what you have a cabby beside your daddy and I'll catch your goes on kai, conconsana, and then papa moon and abacas on yamin kaiwana. When you out to Sasakrawajin was in Nea Dumbre and Nea Quajida. It's a new one or their wawa home. Yes, you in Yango Bodio, what a fan idea. Yes, you see what my mind swore. Look at what has happened. Another world. Ah, yeah, they're gonna have a woo. Nanso, yes, baby. Ah, it's see what Thailand. Any part woo. So, any part through the couple. Women are dead, they say, at a mood and a boom. ɛbɛyɛ hu sɛ yɛantwe yɛ ho mfiri saa noma wei ho ɛna nipa pre nipa pre nipa pre wiase wei agye onyankopɔn hɔ ɛna ma mo si saa da tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet si ebre bi no edipa bi ye wadwe se obesi twene ye akodu onyankopon jen na bibie no obetini asese wadwen na mo onyankopon e wo sesa nkofo we die ya mbo kasa mo ahwetia is nothing can change their mind ebi tra se they are one accord but wo no oko person wa ko penya ko fun ayi si debiri bananye du se no kwa kisofra basu onyankopon mo mo ne kwa mo enya mi pa iso ye basu mi urade. We shall worship the Lord in the truth and the spirit, and the spirit and the truth. Dijai, I'm concerned about you. But more than so, we see in Pantem. They just have my account near the abandoned Pantem. Seek to resolve conflict. Say, yes, I know, man. Nese o how ni o how ni atiti ene o tiny idea de nipa ntema ye bo modin se ye bet we see so nyame kwa so de de ni nyam amon nyankopon ye modin se ye ma ye ani debi de ene kweda na de ato ye see si o nya ntem ama bibiara ashe o nyankopon ene mi nyam mi ni awuti mi ene ye kwa jida o chine ni wo o de awo wo ho. I know what I know. You are kind of seminar for 120 years. I don't really do very bad. But you need very dear, very big. So you're ready, Diana. No man, I said, pay you name, say, pay you name, Bonnie. I go pay him your bonnie. But I could chance you do. I go part by turning down correctly, excuse him. That is because we are senior and we are triabonica. We are biara, obedient. Bible says, obedient. Do I know Pem? Says, because you are ready. I come back to you. Who's sorry? Yeah, you bet you. Only I am, sir. I'm quite genial, dear. I say, if you like for the media ministry, you want a bar, won't you? I am a song for Aqua Hayford, and I'm no more chasing. The telephone number is 0244869499. 0244869499. I beg for you to use HaylfordJackson@ymail.com. HaylfordJackson@ymail.com. I'm sure. I'm a normal. I'm your case. In Shirano, so till Nyakopasa from Lifeway Media Ministry. Bye bye.